yankeesupplier.com.
Okay, Gosha wanama Zamaka 25. Twende sasa. Achi
18 gigos. Agresi yapa, kebaji yapa.
Moyo na kuhomo tulie. Moyo wangu, mbona una wivu? Moyo wangu, mbona unanitesa? Moyo wangu, mbona una wivu? Moyo wangu, mbona unanitesa? Unataka nyumba, unataka gari, unataka pisi zote kali umiliki. Unataka nyumba, unataka gari, unataka pisi zote kali umiliki. Moyo moyo wangu, mbona unanitesa? Moyo wangu, mbona una wivu? Wanafunzi nao moyo wangu nawataka, wanafunzi nao moyo wangu nawataka. Moyo wangu acha wivu, moyo wangu utanipeleka jela. Moyo wangu acha wivu, moyo wangu utanipeleka jela. Oh moyo, oh moyo, moyo 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 moyo, nakuomba utulie. Moyo 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 moyo, nakuomba utulie moyo.
Ndiyo mana najoka, najoka nikikumbuka moyo vitu navyotaka. Na ndiyo mana najoka, najoka nikikumbuka moyo vitu navyotaka. Uwe moyo wangu, uwe moyo wangu, iwe moyo wangu, iwe moyo wangu. Uwe moyo wangu, nataka niwe na nyumba. We moyo wangu, nataka niwe na mchumba. We moyo wangu, nataka niwe na berosa. We moyo wangu, kuna mda mina kela. We moyo wangu, kila kitu minataka. We moyo wangu, uwe moyo wangu, uwe moyo wangu, uwe moyo wangu. Moyo wa maskini natamani upate pesa. Moyo wa tajiri kazi yake ni kutesa. Moyo wa maskini natamani upate pesa. Moyo wa tajiri kazi yake ni kutesa.
Gosha wanama, nikiwa ni mimi hapa usio. Watu wanangu wa Geita, itikia timu hapo Mgesi Mitumba.
Anakubali sana watoto wa kivule chama. Anakubali sana wanangu wa boda boda wajaji akitunda mabegani. Anakubali sana chino deleva. Anakubali sana shombe boy. Aweja bilu wa mkoa abibwaye. Anakubali sana po awe kidosera. Anakubali sana po watoto wa machimbo akwa heshima. Azungu male babake na nuu awe medi. Anakubali sana sana Nyakero amdogo jei awe mdogo pudo.
Supplier.com. Chunky Supplier.com.